Ushagawa kuluma nabantu bakhe
Ushagawa kuluma nabantu bakhe phezgolo adiphumala hage no pega belunga bamhlophe bazoqhamuka ngesikale somtubani bayizinkonjane ezakhele nangoda awubheke namhlanje sekundizi izinyoni zomhlaba ezinentuthu ezamaphika bheke muva
ushaka weyinsizwa esitilongo hayi lensizwa weyinsizwa esitilongo
hayi lensizwa esitilongo yiwo lensizwa esitilongo hayi lensizwa esitilongo yiwo lensizwa esitilongo hayi lensizwa esitilongo yiwo lensizwa esitilongo hayi lensizwa esitilongo You lens is wasted on me.